This has been a marvelous session.
Ei, înșemos Ronco. Brai, Efrem, să-mi imediat să ne mecanse. Mergi asamen bako amame, hujumedi bako. Mina meie okasă fo ama tabnaka kwaru. Meni jeme kwa iho.
My mother once said of me.
Me ma me ka e brave said Tommy. Me ni je ni awaye nyina ho. Na nsu me wa de ba kwa me pese me ka. E te san ka wo bo piano senko. En ti na me bo sen. Na me ko senko ne ho fi e bo. Na me fe na fro ho. Me dwe ne ho. Me dwe me papa e ho. Me dwe aswan pen fo a omo e bo a me. E kwa fo a me kosra omo. And then Koko I made a comma apple for a nice caca cram made a mao mo. Because that Ukraine, Ukraphobia, and a joby. Now, if you know a woman, your ocean is, I can say, I'm so wada. No, can say, or betray me if you saw him say, Meba. Bram me call, be I a show, mon. Let me cry in some more. My friend, Eddie. Na neni obi neni onae no okra mensem no odi mensa kona no no kase minim se obeba adenti na mentu menko beautiful music enyom dede ekama kuma minyano mema ni ma medomo yeti ensem pa a my question near the so near door. Ye tree a drag on us or no jay a bonny a fire. No chore quiet to say ye dear brabos, no ye bomb pie. No chore and I'm the quine so and shra a bow of bray to ye who see you. Impo ye ready near Jim Quay Jesu Christo. Well, look home animono. A tea. Edunson, a kind say, well, broke Jerusalem, or Kofa, Samaria, ni Galilean tem. Now, bear all quite a crabby arsenal. Oh, who a man might do be a no woman yakota, no mojinetry, no more my money so say. Yesu, Ira, who ya mobile. No, who are more catcher or catcher, monsieur? Mon from Hong Kotcher, a sophomore. Now, bra mokoyeno. No, mohuninati. No, mobacco. Bro, who say, yes, sunny irene or sun sanity? No, okay, monsieur. Or the nicker say, Esum Yankupon, no conico to drain him. No, a Samaritan. Now, yes, you beside, sir. Na na nye edu na na ewo ho, a wo ho te ya. Na ehina enkrone wo. Na ye huom. Ye huom so mbe. Na mom jise oba kwin. Na okache nse, sorry. Na kwa wukwa nso. Na wunkwa. Ujedi ene aje wunkwa. Na ate wo. Wo osro. Akwanso no sa akwatafoi enya yarisa onyaniji no da nya odisa ayarisa mai ora a na enkra kan de omo ntumi ama minyanu mani mem ye kasi ye di na sebema e won shira ayenya si ye di no kwa mu eda e di na se ema ni ye hu se enye se ye be hu shira ayenya ne mom ebwe esro apon ne me ye hu nyankopon do mae minya me dofo President Gordon B. Hinckley kase si ye nanti wo anasimwa ema ye anya ho brase ye nanti wo honhoma ye nasin honhom na enshira eba ye abrabom medawas Gordon wo mati homa wo bible mu no ye wo ansam fofrefa anase ho eye nasi efi erade nchen bro nam esrenso nipa mpem nan edi nechi na ohun omobo na sabre na omuni die na sumafo bisai na hene yebetumi enya abodo obebre ni etumi ama omo edi echi dudu edi echi na okache esrenfo ese edeni here and Jesus catches a pan right here and a bold right here no more. No, or crook, I say. A bold don't so any and I'm kakra. No, see, my mom, Tracy. No, mumubu, a ye, a man, no mububu, a brodo, a bold don't need nami, a mow. No, de ma, a shafu, and so. No, shafu, de ma, a dodo, I need too much. Who say, yes. Yerade de na se emae na eno echi no nsenchene dede no so munyi na edidi ye no mosisa ne aka ane ebubu omunya we've all experienced times when our focus omunya ayeso in contention ese ye ho Greek philosopher Pythagoras e kan se oyenya safo a a enyama enhye ne bufo na ne nije ema nia owo enase eye honhom ebotai already ne ka wo enye ho eche prophet Joseph se da nyakopon ase ade nyinae mu na enye bibia se obede ne nye se obenye bufo Jesus o man woman am from boni in the book of mormon we book of mormon emo no yesi yem fa na sema ewo mo bro ho ni shira ye nyankopon de man abrenyina say ye asitra tibiara no say ye niji ni ye de na se ema wo shira ye nya eh bra eya wonwa aye wo yese se bi nyama bebre e wo yese a eye na ya depa aware a edimo awofo edo omoma na omotu omosi oma enyakofo a wo dwen ye ho na omobo aye a chechefo a mo cheche ye yesha esha ya brabo akwa ho bebre so ye betumi ama ye ho so ni ye ma ye ho ni ama afoforo so wo bra ye mpese ye bedwen adwen bone ne ye nam ya koma mu enya anije bi ne ye de nase ama empo nase na nase ewo ne bia ewo niama ehu hia wo yesim obi ka se nase enye idea ehia nemom eye awofo ne pa nyina ho awofo kwambenso ne befa ne edi yakoma President Joseph F. Smith I no order sorry nim eche se obi a owo na se ehu niamma bebre wabrabom a order ho ase na eno no odo edi edi niyama na hain edi esum edi no kase se yebenya ahomaso eya dia ebeyi anije ene na sefia komam I'd say ye bom modin sa ye be bom pae akwanhro nyinam ni enya na se amanya nyankopon ene nipa President Smith e chayen se Abrabo mpaebo wo mun e ni emayen enije ni ede na asema se enipa niama emayen enije ni na ase debi nemom enije efi eniama sika entumi to eti se ye busua chorsem enan fopa aho apomudin niama yetumi ye odra ye yenyefe omo ebeye nanso eyi eniama bia ye maye ho edwin se e bone koko Aldous Huxley actually say enipa wo niama bi wo ha mo ebu ne etua ombo ne guso edi ebu ye ne go nipa I just say ye di na sema om mo me en twen ma I am ran keche and sani ye di ye na se ama om me ka do fo a ye twem Or baby chair, ne nuhos, senior. Make I emre any jaw more a bit more. Now make a bra. Me at a sun come in a semi de mamma Jansen. Oh, the loss of loved ones almost inevitably. Why, I do for a way woo. Eddie, I reho by a commemo. Such feelings as much as human. Mama yemre e yesi ne mom yemfa na se ene odo enche ewom ye nim ebra ebe keche akuma anije wo mu eche anije ema inejo wo sro won insure de man ene wo ma eben yen ene niama hro mu de brain abrabom ehi hia se se ye boye ho modin A modern more, I to say, yes, near yet to me, and I say, a brabo, and I say, not you fear, I say, yeah, kite, and I say, Obiaka say, see, and yeah, and I say, and yes, say, yeah, becca, uncle, and to say, oh, boy, I chad, yeah, dear, ma'am, not one farmer, see, Se asani bitue ya eye den se ye betumi adwen hira ye nya nanso se ye susu ni ye boye homode ye behu ni ye hu se ye hu niama ye dia ma ye ni hira ewa ya brabom me kai bibi afebusu e bia omo hu hira ewa bra emu odin mu Eya, bibi ya, me, Gordon Green ne tro nsemi ne eba America tro hume bimu. Gordon chen se, onyi wo Canada efo ebiso, onini nye bi eko school no, na moframe bi eko go gwari nsiyomu, onini ne papa echom so munye bibi na ebra ebusua eye thanksgiving won papa ema ombre bi sunko na ocheche nyama omowo what thanksgiving anopa no omode enuaba apples ni carrots and then tumwa niama ahro and in your bahura yashen a situe emma mofranikin can be bia pepepe no moko or more a sign so echo share niama amo and in your mo efie and then tree ani enkoko ni akrekum ani dakodoko na echi odadi se nyankopon extra mu akwanhro nyina wobra omo enyuma adore amam wobra motrasi edidi wona omo mame esiesi sabre God in chair say Thanksgiving a fashion kai titrue wo bra na oni bibia ebreni sete no mu wo niama horo mu hia emwa ene sika mu wo na won papa di sika tun chen ai chode beto e fide bi omodi ehye ehe ana esare I don't see a brea, Sabrina electricity, and then him abedu or mokrom, Nansu, one moon ye be it. If you say no moon to mean tria hosika, and I jobby Gordon, Emma, me, oil horn your man, nipper paco ho, no oboa, ne mammy, no chair, ne mammy, so on ya, na homie. Would dim repay a ye? Ehoro ni ama sinse wunye na. Wajwin se yebetumi enye electricity bi. Na usi impose wajwin hon. Na wajwin efriya yedi echinse. Na sabri omonya electricity. Na omoto enfide ehoro ni ama. Na omoto to ankania nshenshen. E sinse efi. Na ehun hia bia so omo so enkanhia omo de krese ye gumo no mode enkania adeda no koshe esro bra omo nuani enuani omo duedua epese ba ensuo kese toye ensuo ni eti na ni omo due ni nyina ekọ omo sen due ni ama bio na ensuo bebre santo bio Omo ntomo a omo dua ni nyina entume anye ye anentwe ene emwa wa hura ka nyina omo ntume anhwe omo omo niama omo ton no sika kakra bi mu ebo na nkosru na ni ye kai che ni ye niama kakra bi eyi ho Thanksgiving esan ba bio na ne mame omo mame kase ebi e se ye ente se ye adwen afi ye ho ye ni krokro kokana se doko doko na Gordon papa ade asuaso ba fi na ne mame Esiesie ni nuane ana mowo no mofrey eka so mu ni di Gode mami esu ye ana ne papa eye bibi sunko oko esro wo fi esro no koyi enkania krisin enkania no kache mo france wo mundum electric in Kaniano. No mon san so a Kaniana more de Dano. They wondered how they had ever seen anything. No moji. A quam benson or monama brow moon electricity or moody a one day. A mo shared your answer. It will be a dee. O moody di Vienna. O moon night nice to come. Na garden. I was soon. Omo hun kain bio omo se aduane ye aduane e hun ye asaso enam ne ti se krokro koko nam omo nya tin ka foforo bi mi nya no mani mema se ye de na se be ma ya de e hun hia enim de se ye de na se Ebema, eya de ehun hia. Siede enase betra wa yakoma mu no. ɛnsɛ yɛ so ɔsoro. Bere a mewie saa na pɛ dwumadi, ɛyi ne me mpaebɔ sɛ nea ɛwɔ biara no, ɛsɛ yɛne bɛgye ne yɛde yɛbɛma yɛbɛsusu yɛn naase a yɛwɔ wɔ yɛ Awurade ne Agyenkwa Yesu Kristo. Ne nsɛmpa kronkron ɛde mmoa sɛ mmoa ɛbrɛ yɛn wɔ yɛn akwan mu. Ɛdɛ nti ne yɛwɔ ha, ɛhe ne ɛfi, ɛhe ne ɛrekɔ, yɛn honhom ɛrekɔ wɔ berɛ sɛ yɛwu a saa nkuranhyɛsɛm yi ɛde kan ba yɛn abrabɔm. Ɔno na ɔkyerɛ yɛn sɛ ne yɛmmɔ mpae, ɔkyerɛ yɛn sɛ ne yɛbɛbɔ yɛ berɛ a, ɔkyerɛ yɛn kwan yɛbɛfa so ne yɛwu ne n'abrabɔ ɛyɛ nkyerɛkyerɛ, ɔdɔ nkyerɛkyerɛ. Ɔbra a ɔmo a ɔyare na ɔma ɔmo a ahwe ase na nea ɔmo afom nso ɔgye ɔmo nkwa. Na akyiri no, ne nkwa agyinaeɛ. Apɔsofo no bi paa no, Romanfoɔ asraafoɔ ɛsere no wɔ Golgota no, ɔkae sɛ, Agya, fa mo bɔne firi wɔn na ɔmo nnim nea ɔmo yɛ. Hwan a awerɛhoɔ, hwan a ɛne nkonimdi hene, yɛgya, yɛwura, yɛagyenkwa, ɔne Nyankopɔn ba, ɔne yɛnkwa ɛfapem, ɔfrɛ yɛn, munni m'akyi. Ɔkyerɛ yɛn sɛ monkɔ yɛ sɛ nea mayɛ. Ɔpa yɛn kyɛ, montie me nsɛm. Momie ni n'akyi. Momie nhwɛ ne mfa so pa yi ho. Momie ntie ne nsɛm. Sɛ yɛyɛ eyi a, yɛde n'ase kronkron ɛma no. Makoma mu mpaebɔ ne sɛ mobɛma yɛn abrabɔ yɛadwendwen saa nnaase ho, mɛnkanyan yɛakoma sesei ne aberɛ nyinaa wɔ Yesu Kristo din kronkron no mu nti. Amen.